Hey, one love to all mothers.
Ultimate Records.
A temperature music, where we come from. Mama, ye gwemulwanyi wange. Amerede o munse nuna buli struggle zona. Ebizibu byali bingi naye ng'oguma. N'onfiirira nange nfuuka omuntu. Neweerekereza buli kyoyina nsobola okusoma. Wampa bbanja ku mutima lye sisobola kusasula. Kanfube, kansabe Katonda wange. Akunkumire, akunkumire mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. Mama, mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. Mami olinamba emu, olinamba biri. Mubalungi sikugeza kubaliyo caretaker advisor. Buli kimu oli nsulo ya magezi ku buli kitundi. Omutima wafuna guno gwekisa butukulanga nyange. Nange lwe nfunye ka chansi mami kankuwani. My sweet, my life, my angel, you're the one. Mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. Mama, mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. Sera byo butiti nga yegwe kabuti. Newele kerezo tuloko bensiri mumatumbi. Nze nchimanyo nsabira sala bulio na jendi. Omukoza atakulerera kusasulwa nga tetakuwa. Mulugendo lobula muku kwe kwensibi. Nze nchimanyi tolimva mulibera ona ulikali. Mama Katonda ye ya tonda. Omulungi ye ya mumpa. Nange bwentyo nsimenga. Mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. Mama, mama. Mama mulwanyi wange. Mama, mama kuita Katonda wange mami. It's a temperature music again. Venom temperature music again. Yeah, yeah.